one a man. Hello.
It's the kids, baby.
Watu wanajilase, watu wanajilase, ukijipata wanajilase. Oya masela, watu wanavisase, yani visa juu ya visa. Wamezali wanajilase. Ukiwa juu, 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 utapigwa maji ngungungu. Utapigwa juu, 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 utapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku, utapigwa kwa juu, 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 juu. Zombie summer now.
Kama tupo bongo maniga. 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 Kama tupo bongo maniga.
Kasi tepe kwa ufela bandreta. Kasi benza lipizi la seba. Ha, ripila ridibusa. Banale muna kipila kikusa. Na kiticha ivi leke rula. Ha, shapa pogo mani. Ha, pogo mani. Ha, linale muna mani. Ha, pogo mani. Ha, linale muna mani. Pogo, ay pogo.
Zombie summer now.